ziya iphakene uyangithola mama. Ayish, noma bangangikhethela ngizokubona mala. Vula uma bank books, vula uma bank books, vula uma bank books, vula uma bank books. Bathi inhliziyo iphakene uyangithola mama. Anoma bangangikhethela ngizokubona malava. Wena uma bank books, wena uma bank books, wena uma bank books. Dallas phikisana fanduku smolanyana something for the summerhood. Shosha pants is kitchen missa the brotherhood. The old haters tell me what they know about. Even that paper got me falling in. Askura every day so we sold out that. Siyakhula every day cause we all about that. Nabangana ba wrong don't want you to fall in. Slanganisa strong with my pain we ballin' in. Ngagubha amagumbi mani omhlaba. Ngifunana nalento bengazi sibizwa kanje. Ngakhula ngaba ubaba wena managazi. Bengazi ukuthi mina usungcwala kanje. Then I looked into your eyes and I saw that. Then I saw nonkazi smile and I saw that. Le platform ingibeke stars I'll never go back. Ngoba mina bengazi already got that one way ticket. Bathi inhliziyo iphakene uyangithola mama. Aish, noma bangangikhethela ngizokubona mala. Vula uma bank books, vula uma bank books, vula uma bank books, vula uma bank books. Bathi inhliziyo iphakene uyangithola mama. Anoma bangangikhethela ngizokubona malava. Wena uma bank books, wena uma bank books, wena uma bank books. Dallas phikisana fanduku. Wantshontsha inhliziyo yami surgery criminal. Bafuna ibeef akungcono senza i-traditional. Sibathi skill be different individuals. Akungcono ngikhiphe imali ekudala siphilisana. Like active virgins ekudala sijimisana. And angithembi nexi than when I scheme up. And ungalilahli ithemba don't give it up. Ngoba kungadustbin yothando they won't pick it up. Bam.
Bathi pusha mntanami amadlozi azoguga mntanami uzojula mntanami usabahlupha mntanami bheka manje bayabuza akuhambani wena ukhula kanjani. Bathi pusha mntanami amadlozi azoguga mntanami uzojula mntanami usabahlupha mntanami bheka manje bayabuza akuhambani wena ukhula kanjani.
Bathi inhliziyo iphakene uyangithola mama. Aish, noma bangangikhethela ngizokubona mala. Vula uma bank books, when you my bank books, when you my bank books, when you my bank books. But in this year I pagan young tula mama. I know my bangke tail and zobona my love. When you my bank books, when you my bank books, when you my bank books. Dallas pigisana fanduka.
Bathi pusha mntanami amadlozi azoguga mntanami uzojula mntanami usabahlupha mntanami bheka manje bayabuza akuhambani wena ukhula kanjani. Bathi pusha mntanami amadlozi azoguga mntanami uzojula mntanami usabahlupha mntanami bheka manje bayabuza akuhambani wena ukhula
kanjani. Oh yes, uyasazilis. Esakwamngilis. Uyasazilis. Unanyakwanda ngalis, uyakwanda ngalis.
Dala ngimtshela, hayi ngimnandi mina ntwana.